kanjalo kanja, kanjalo kanja, kanjalo kanja, kanjalo kanja, naye kanjalo kanja, kanjalo kanja, kanjalo kanja, kanjalo kanja, le bathi sibizibi, espetu jayika, efoko foko, ecwalisa 16 bars sibange, ngwana ma, ngwana ma, ngwana ma, ngwana ma, ngwana ma, ebathi, ebathi, aze kunja, aze kunja.
Coco,